kikumluku, ilo shepu wamelijazi ya supu. Mtoto bumbo yani yuko chuku chuku, anapendeza hata kwa nguvu ya po.
Aise ni mkali, moto kote mbali. Aise ni mkali, moto kote mbali.
Ananipenda na mpenda yendo njia kuku, hataki mwingine mindu serikali kuku. Mpendi magari twende hata kwa miku, yani ni valentine siku zote siku kuku.
Mtoto jicho, akilembu wa jicho. Mtoto dimples, ana hata pimples. Mtoto jicho, akile mbuwa jicho. Mtoto dimples, ana hata pimples.
Mchele, sitaki ugali dona leo anipe na mbele. Mtoto fundi yani ni machebele. Ana kishundo, ana kimbunga. Mchawi pesa, mchawi mpunga. Mikwake tega zungula unga. Kwake na tubu tena nafunga.
Mtoto yo yo, wine for me. Siyo go go, wine for me.
Mtoto yo yo, wine for me. Siyo go go, wine for me.
Anavo bilingita, njia zote napita. Utamu na mwakika. Ameanzisha vita kwenye sita kwa sita, spidi kama cheta.
Mtoto jicho, akilembua jicho. Mtoto dimples, ana hata pimples. Mtoto jicho, akilembua jicho. Mtoto dimples, ana hata pimples.
Take over the game.